pfuka naso wampamvu ndiyangana kwainu ndiyangana kwainu ndiyangana kwainu ndiyangana kwamene moyo
Tenga ni moyo wa
uchitenane chikwa chanchunzi wake sandi siendeka tizipeleka kwayi uchitenane.
Hallelujah. Praise the name of Jesus.